zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Feel the beat.
Penzi lake mieleka, ila alinipenda na mimi kapendeka. Sema ngumi mkononi, analusha kota utasema nadeka. Kilichofanya nkamteka, nilikuwa msasa kwa bedi na mosha. Tuzokani pa chumbani, kipengele bola cha kumpaga mosha. Eti kadata kanasa kasema nataka nibaki na yeye. Ila vitasa napata nikimuuzi vipi nimuelewe. Penzi wangu komando, akapipe na tena kaba kwenye ko. Anachonishinda na nipa sana do, no mana nashindwa kuenda kokote. Bounce ake, bounce. I love you, bounce ake. Bounce. Nakupenda, bounce ake. Bounce. I love you, bounce ake.
Namba yake tisa, kajaza juu yani anakifua.
Anapiga mandondi,
anatembea kwa mabavu sana. Utazani, sio msichana.
Nampenda baby mama.
Miana nituma sokoni, yanakwenda gym kuongeza body lake, yeye. Nikirudi napika, squeeze majirani, wananambia mini mumebwege. Wanantukana, hawajui penzi lake mini melizoea. Twapendana, na nitakwenda bara nae, yeah, yeah. Yapo na manguvu kama John Cena, kitandani na enjoy tena kwa sana. Ingawa penzi lake laki jeshi bouncer, ananipa vingi swezi mwacha bouncer. Kitandani makeke ni fundi bouncer, misamba sama soti mpaka na mieleka. Niende wapi tena, umefika safari yangu,
ya habibi
mama habibi. Umezama kwenye moyo wangu.
Utakuja uniue.
Najua wivu ndio mapenzi, ila punguza kidogo. Mwenzangu kitu kidogo tu, hasira kama mbogo. Kama mbogo, mbogo. Oh, oh.
Moja Moja Records.